happiness.com.
아야!
예!
에이!
Nini unataka, mine mijiza, nini unataka Kukugeuze princess, sema nini unataka Yamini, anisiamini, yameni panda kichwani Mahaba yako ntasilitimi, yameni koleza mwilini Siamini, oh siamini, yameni panda kichwani Mahaba yako ntasilitimi, yameni koleza mwilini Aya, cheke cha, cheke cha, cheke cha, cheke cha, cheke cha, cheke cha
Tena staki la wama Kenziki hapo hakuna Mite kupenda sana Paka wivu utakimbia Na mitalia na wewe Mimi kwako nyanga nyanga nyanga
Nini unataka, mine mijiza Nini unataka Amani mochi ya blue light Sema nini unataka Nikugiuze princess Sema nini unataka Unavyo bilinge bayono Hivo mindo nataka, taka sana nataka
Nini unataka, mine mijiza Unataka
Kukugeuze princess Sema nini unataka
Yamini, anisiamini Yameni panda kichwani Mahaba yako ntasilitimi Yameni koleza mwilini
Yamini, oh siamini Yameni panda kichwani Mahaba yako ntasilitimi Yameni koleza mwilini
Aya, cheke cha, cheke cha, cheke cha 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 Aya, cheke cha, cheke cha